Giza, step in the name of love.
Kill it, kill it.
Whoa. Hey, yo, Jackie. Let's do a love song, man. Wamem chokoza bea.
Sungusha kama saifa, asunajua tumetoka fa. Unavyojua kulisakata, hiro rumba rapa padefa. Mapenzi ni kama karama ni peyote. Iwe makoko matandu kwa nyama usichoke. Iyo ni kwe, 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 uno kama lo, lo, lo. Iyo ni kwe, 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 uno kama lo, lo, lo. Tiriri na tiriri kana tabu tagori. Jezo ntamu wakachiri beri na siku boy.
Mina chapo.
Senorita, Margarita Senora, kilo vasi unapendeza hata utinge kijora. Kama ni jumuia basi yako ya madola, nishatia watu wengi la kwako nimetia fola. Mapenzi ya rehando rala muja deme vida, siyetake ya napango tuwe close kila mida. Boom shakaraka wako hoi, sijiwezi umeniweza nyaka nyaka shahidi Mungu mwenyezi. You know I sing for you, hata nikilala you are dreams on you. Na jina lako nitachola chatu, yapo njia kuila tapita kwa mgu. Kikualika dina imanishi siwezi kupika, ni mapenzi tu siteseke mama Afrika. Kwenye kitanda zile hala unazonita kenani, ungekuwa news ingekupiga kama dini.
Mina chapa, 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 chapa. Mina chapa.
Unavyojua kulisakata, hiro rumba rapa padefa. Mina chapa.